ajabule kabi hlangihlangana naye izinto zabalula kabi kwashesha nokuthi sizwane angihlala ngismile efonini mangikhuluma naye njalo mangilala ebusuku qala ngisendela iy'thombe zakhe egeze cube cobe coka ngivezela yonke into yakhe nami ngala ngiyabuza ngizobona nini isikhathi samba kancane wathi ndoda yajuluka umifuna into eyikhala kahle ukuthi ifake yokusa nami ngokuthanda izinto ngifake mase ngifakenumba i-rap time is not available awuphinduzame reach the voice mail of so and so ishi number yakhe noma khuluma izwi lakhe athi I'm busy right now awuphinduzame reach the voice mail of so and so ishi number yakhe noma khuluma izwi lakhe athi I'm busy right now awuphinduzame ngoba ziningi izinto ezenzeka ey'nkundleni zokuxhumana especially kufacebook mina kwake kwathi angiwuyeke yafika into kimithi angeke thathi somuntu ama-decision ekubeni ngingakamazi vele and from there I started not to believe uthanula ama-social media lapho abantu basemsebenzini yalahla ibhari bayayiginqa ucela ama-fake accounts lapho abaphosta umzimba ingqondo bayayididla and uma isitori sakho ungasazi uzokajabule kabi ngihlangana naye izinto zabalula kabi kwashesha nokuthi sizwane angidlala ngismile efonini mangikhuluma naye njalo mangilala ebusuku qala ngisendela iy'thombe zakhe egeze cube cobe coka ngivezela yonke into yakhe nami ngala ngiyabuza ngizobona nini isikhathi samba kancane wathi ndoda yajuluka umifuna into eyikhala kahle ukuthi ifake yokusa nami ngokuthanda izinto ngifake mase ngifakenumba i-rap time is not available awuphinduzame reach the voice mail of so and so ishi number yakhe noma khuluma izwi lakhe athi I'm busy right now uphinduzame reach the voice mail of so and so ishi number yakhe noma khuluma izwi lakhe athi I'm busy right now uphinduzame sengathi abantu abaningi bangayisaba izinto ezisheshayo abantu abaningi bayadlala ngothanda ukufezekisa iy'nhloso zabo bangayihlonipha bangangena ogibeni lika-social media bangayibeka ey'nhlizweni zabo bayithanda bayinakekele bafikeleke ebuhlungeni nekexoleleke bayithanda bayinakekele bafikeleke ebuhlungeni nekexoleleke the number i-rap time is not available awuphinduzame reach the voice mail of so and so angijabule kabi hlangihlangana naye izinto zabalula kabi kwashesha nokuthi sizwane angidlala ngismile efonini mangikhuluma naye njalo mangilala ebusuku qala ngisendela iy'thombe zakhe egeze cube cobe coka ngivezela yonke into yakhe nami ngala ngiyabuza ngizobona nini isikhathi samba kancane wathi ndoda yajuluka umifuna into eyikhala kahle ukuthi ifake yokusa nami ngokuthanda izinto ngifake mase ngifakenumba i-rap time is not available awuphinduzame reach the voice mail of so and so ishi number yakhe noma khuluma izwi lakhe athi I'm busy right now uphinduzame reach the voice mail of so and so ishi number yakhe noma khuluma izwi lakhe athi I'm busy right now uphinduzame